lemeri commentato obamako illa uditingul anawada ayyan kabaruji de kasin din da famude fu na binda anataka e kokoji woni do tawetedo don darnaade famminende himbe no golleji mudun jaarata e wi horebe mabbe gol yobgol gaddirtengol do bembe ande de be di yirwinde golleji mabbe Burema Traore woni horajo service etat civil mairie commune tatabo
udila de guide
faysu me betike dawtere auto yimbe goto goto e ngadobe golle o fu kejaabe mudum ana dom yalla yobgol kalsi o an heba newade kalsi jobeteedo ole baytil mali leji ndi yata dum latike sababu nabirde yeso san kebele commune tatoba
wadiri gonni gol yobgol wana ko nangi hakillo humini be yawara warebe mabbe e jatti mubben dum daber de lamun ko be pamiri du sembe syndicat ngani mabbe koltivide golle mudun yafanta himbe mabbe isiaka jakiti woni jokko hore syndicat national des transporteurs routiers urbain inter urbain di mali centre
ni gouvernement ko ni
wadi gouvernement leedi amendi ka bami hono sidi do dabereji wajibi kina le brousouji di fou kioski ngaji orange money move money nadu sama money tawe bangi d'accord fu yalla jeddudo sariya edo datile dido nokule fu kanyundo ana heba yubre kalsi ko hani yubule ko so wana nom latirto du ande ka do e tiddal la mawde juude amen sabi edin yottina tordaji kewdi goli dibbe
ande hasin dimbe talki mubben fa yottade yobbe do lawi gallure de jettide dabere wadirgol ni jobdiji di e be darta e lamo o be de famminde dun himbe yalla yurku yurku an habbe
talkuru jippinirdu suka am garmi nangude orange monen jobirmi kalsi o kalsi neldirtedo orange monen kan ko nande mudum le baytin mali leji ni yata chauffeur mbe ana humpintina jati bangal mudum so won yiddugol sariya mo be ngadi kalsi ko hani yobede hen ko lawi kulitaadi be jokkata fa be jobadum min tayki ke dum nukule kewde fayso dum gollirtaake hono no wirani hore seeda ko wondi wadede hen ko ka yi huune mudjune sanne kande yette
dunken ande ko tiwide wadgol jobdiji di do bembe ande de dun beydan kebal leydi meden di sabi dun sakkoto jambaaji ya finandu golleji e beydude kebal docteur Lamisa Jakite andino kabar kebal
amtimin jubbini ko hala ko e hore do fu so bami entreprise ngaji hono bureau d'etude di haajeji mu em daborto gollirdi hono to usuluji yobete nawtorade dati kolitaadi jondi dun latto sababu beydude kebal impole leydi amin
ni wodde sempo
e wi bale kumini da habgol e yurku yurkoji an hani do himbe mali kolite yalla an baylata tagoji mubben Ibrahim Koulibaly wa e walde société civile commune da habgol e yurku yurkoji e talkaku
digitalisation des services publics
golleji nawer di bangal nawtrade beme ande de huune mujjune nga kina malin kobe hore anda nafaku woni hen ko tafum an hani be andine tafum wiide kalsi mo jobata o le baytin mali leydi ndi yata kina mi fu mi be do ndira juude amen so mi kaba yurku yurku
ensemble que nous allons lutter contre la corruption
holitinde wiide jukongoji e jobdiji ngatedi do lawi ana puddira malli hemer sefa yottade ujinaji tati ko buri fu mawnude do di jukongoji jobdiji ana fawi do nawtara gol telephone modun sin ana donna mobile nadu rafiteddinde feyruuzi ngaji